C1 Records.
Walinicheka ndugu zangu na jamaa, marafiki nao walishanikataa. Baba mzazi naye alinitupa kipindi bado mdogo, ni mimi natambaa. Mwenzenu mimi naumia, mwenzenu mimi nateseka, mwenzenu mimi napata shida, napata shida, napata shida. Mwenzenu sometimes najiona siko sawa, nimedata mawazo kichwani, mimi nawaza baby nendo ipo kaniacha roho nao. Mwenzenu mimi sina pesa, maisha yangu ali duni hapa kwenye Kira. Watoto watemeke, watoto wa banana, watoto wa gumsi, Mr. Designer. Oya we fighter utikubwa.